Mas-uuliyiinta ururka midowga Yurub ayaa maanta ku shiraya magaalada Brussels ee dalka Belgiumka iyagoo ka arrinsanaya qabsashada ururka Taliban ee dalka Afghanistan iyo in arrintan ay ka dhalan karto qulqulka qaxooti iyo muhaajiriin hor loo soo gaara dalalka midowga Yurub si la mid ah sanadkii 2015 marka dalka Syria ay dagaaladu ka dhaceen. Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo diray magaalada London.
Wasiirada cadaaladda iyo arrimaha gudaha ee midowga Yurub ayaa shir uga furmay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka maanta oo talaado ah. Kulankan ayay uga arrinsanayaan qabsashada ururka Taliban ee dalka Afghanistan iyo in ay arrintani ka dhalan karto qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriin hor leh oo soo gaara dalalka midowga Yurub. Kulankan ayaa imanaya maalin kadib markii ciidamadii ugu dambeeyay ee Mareykanku ay ka duuleen garoonka caalamiga ee magaalada Kabul, taas oo soo afjartay dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanku abid galo. Midowga Yurub oo ka kooban 27 dal ayaa diiradda saaraya sida looga hortegi karo in mar kale ay dib u soo laabato musiibadii qaxootiga ee sanadkii 2015 markii dagaalku uu ka qarxay dalka Syria. Xilligaas waxaa ku soo qulqulay qaaradda 1 milyan oo qaxooti ah, waxaana ay horseeday muran ka dhex urtay dalalka midowga Yurub oo xilligaasi si weyn isugu khilaafay sida loo maarayn lahaa qaxootiga iyo sida dalalku ay u kala qaybsan lahaayeen. Midowga Yurub ayaa ka walwalsan in mawjadahan cusub ee muhaajiriinta ee Afghanistaniyiinta ay soo gaaraan qaaradda isla markaana ay ka dhalan karto xiisad dalalka dhexdooda ah mar kale. Midowga Yurub ayaa suuragal ah in ay xoogga saaraan in dhaqaale la siiyo dalalka dariska la Afghanistan si qaxootiga aanay ugu soo gudbin dhinaca Yurub. Wakiilka midowga Yurub ee arrimaha gudaha Yalva Johansson oo wariyaasha kula hadashay magaalada Brussels ayaa tiri:
We are in a situation, of course, where we need a comprehensive approach towards Afghanistan. We need to avoid a humanitarian crisis. We need to avoid a migratory crisis.
Waxaan ku jirnaa xaalad aan u baahanahay inaanu la imanno hab dhammaystiran oo ku wajahan Afghanistan. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano musiibo bani aadamnimo. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano dhibaatooyin ka dhasha socdaalka. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano khataraha amniga. Qof walba wuxuu jeclaan lahaa in uu ka fogaado xaalad la mid ah sanadkii 2015, mana ka fogaan karno. Waa inaanu hadda u diyaar garownaa iyo sidii aan wax uga qaban lahayn arrinta. Maaha inaan sugno inta dadka ay ka soo gaarayaan xuduudaheena. Waxaan u baahannahay inaan si wada jir ah wax uga qabanno. Waxaanan u malaynayaa in dhammaan wadamada xubnaha ka midowga Yurub ay isku raacsan yihiin arrintaas. Hay-adda Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay warqad ay u dirtay Johansson in ay ku tiri in midowga Yurub iyo wadamada xubnaha ka ah ay tahay inay ka fogaadaan jawaabaha aadka u dhaawacaya qaxootiga ee xoogga lagu saaraya ilaalinta xuduudaha dalalka midowga Yurub iyo soo jeedinta ama qaadista tallaabooyinka u wareejinaya mas-uuliyadda ilaalada qaxootiga dalal saddexaad. Codsiyada magangelyo ee muwaadiniinta Afghanistan ayaa kor u kacay 3 meelood meel tan iyo bishii Febraayo markii ay caddaatay in Mareykanku uu ciidamadiisa kala baxay Afghanistan. In ka badan 4,684 codsi ayaa la diiwaangeliyey bishii May sida laga soo xigtay xafiiska magangelyada ee midowga Yurub. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.